Goliati kalipiga dundo, kapiga tena, kapiga tena na tena. Yeah, 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 yeah. Akijo badi badi,
Kadimbalisho.
Yeah, tuchukue tu mfano, nikuzuie kujisnap makeup na kuwatch movie. Na usinite dia, rafiki zako te kanyagia. Ukiwa na mimi hakuna kusalimia, ungenielewa aje? The same applies to me. Unanivuruga kichizi, unanipanda kilini. Why this so far? Umenikuta msela, siwezi acha usela. Eti sababu ya mapenzi, unajidanganya. Na bora nitafute hela, nika enjoy na masela, kuliko nikuamini wewe afu baadaye uje kuniacha. I'm not a gentleman, I'm not a gentleman, I'm not a gentleman, I'm not a gentleman, I'm not a gentleman. Uchukue tu mfano, make up na kuwatch movie. Yeah, unataka nivae tuxedo mock, nisikutane na machis nitamock, niwe na shine kila time. Ukipiga simu nipokee on time. Mapenzi ya limitations siyawezi kujifungia ndani kila day. Poro popo popo nyingi, afu hazina msingi. You better tell me you don't need me tena. Mabaya yako uoni, unasema ni chanda chema. The same applies to me. Unanivuruga kichizi, unanipanda kilini. Why this so far? Umenikuta msela, siwezi acha usela. Eti sababu ya mapenzi, unajidanganya. Na bora nitafute hela, nika enjoy na masela, kuliko ni kuamini wewe afu baadaye uje kuniacha. I'm not a gentleman,
it's a whole shit. Why always complain?
I'm not a gentleman,
nataka nini mama, nataka nini?
I'm not a gentleman,
kisa pisea pisea pisea.
I'm not a gentleman,
wangu unanipenda hivyo hivyo sawa. How
I'm not a gentleman.
Wadaga niwe paloko. It's a holy shit man, I'm tired of you, I'm tired, I'm tired. Choka mama, kama unaona unipendi, unaona sikufai, better disappear man, I'm tired of you.